That's what I thought you said. Now let me offer this as a rebuttal.
254. Kwale. 254, man, Kwale long time. Kuya Kwale view, Caribbean, shock it up. I'm around town, I'm the boogie in a hoodie. Mkifika Kwale, Karibuni, Maramuni. There's a beam, Tabarida, when the snitch put up at a shida from Godoni to Golini, Wayani, Maramuni, Andilangu, Gomazangu, Zichezo Kaya, Niko Mzini. Nashangani nanyata ni weka chini. Kila weno ni kocheche. Kladi safi ya kuwateka. Wana shobo juni memeki. Chwa meona na meremeta. Kusongo kimeremeta. Towa foma kipicha leba. Cheza mbao na pigwa ndenga. Tulishanda kwa kega. Tuliko sana kwa messenger. Nyupenda ile na tetema. Dema na dhuda anaringa. Uneza dhani nisemeni. Walifunga gatitu. No aristo kwa wayani. Nemnazi dera huku. Dovazi tulimsanya. Tuka mpaleso. Kitu safi kwa leni baraza. Fuck. Bibia mtu magiza. Ni mamunju in the dark. Capital center kwa le country. Neza dhani msambweni. Jiogendo wala gana kula pesu za mashinani. 254 man kwa lendo mta. Kuja kwa leveo Caribbean shokita. I'm a run town. I'm the boogie in a hoodie.
Mkifika kwa le Caribbean maramune.
Tukomboka in and out. Tunazidi unga unga. Usitambe na mambunga. Saka pesa tu ya unga. Veve juu ya veve mwenye shida gombanisha. Tuko bez na ketepa goma zina gonga kwenye speaker. Ukolutu na mastela modi ndo supply. Mamblena si wapendi ukimekitwa na gwa. Mnoko kwa chalako kwa chalango unachafuta kichapo. Blessing double double leta shida double trouble. Warembo wamebeba duta. Haganda nyadera wanabonga yangu luka. Kwa miatandaza liweza tulizoza kombanyu. Na nitasho bila malipo sisi kutokea. Walisema Kwale kuna bo, huda Kwale likiso. We don't know about you but we proud of a home. Kwale on my shoulder, making me stronger. Mugi imeweza, everything in order. Order, order, eh.
Order, order.
Order, order, eh.
Order, order.
Order, order, eh. Yeah, yeah.
Order, order.
254 man, Kwale domta. Kuja Kwale view, Caribbean, shokita. I'm a run town, I'm the boogie in a hoodie.
Mkifika Kwale, Karibuni, Maramuni.
No, no. That's what I thought you said.